ningemona Magufuli nipige magoti nimpongeze hadharani. Yani rais wa muungano wa jamhuri, mchapa kazi hachoki, anayepinga nani? Ametuvusha vikwazo wewe na mi, ona nchi anavyoijenga, flyovers tunazo, daraja Kigamboni, airport imeshajengwa. Acha nikupongeze kwa Air Tanzania, zidi baba tuongeze, Airbus Bombardier, standard gauge tutelezi, kusafiri unasinzia. Acheni tu ni waeleze, Magufuli kapania, bodadi Magufuli, cheza nipone, wasopenda wabanwe cho, magumu acheni. Asa cheza ni kone, jembe toka chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge. Aga mpole mtu wa dini, hajachoka tunashukuru, amesame mara sabini, papi kocha sa yupo huru. Wa Tanzania tupewe nini, vilo kufa ye kavifufua, karudisha nidhamu serikalini, ukileta janja na tumbua. Sekta madini, umeme, maji, kero zimepungua, elimu bure vijijini, watoto shule wanabukua. Ifikapo 2020 kura yangu wechukua. Asa tufiche ya nini, Magu uongozi anaujua. Dar es Salaam mwendo kasi, vituo vya afya kila kata, machinga tunachapa kazi, tena huru bila shaka. Buriki utari ameongeza, uchumi uweze panda, serikali Dodoma inapendeza, Tanzania ya viwanda. Bodadi Magufuli, cheza nipone, wasopenda wabanecho, magumu acheni. Bodadi asa cheza nipone, jembe toka chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge. Asa wote wa Tanzania tusimame imara, yani wote Tanzania,
imara Tanzania tusonge mbele.
Joni pombe Magufuli, simama imara,
imara, imara,
yani sote tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Oh Mama Samia Suru, basi simama imara,
imara, imara,
pamoja tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Baba Kasimu Majaliwa, simama imara,
imara, imara,
pamoja tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Yeah, tusonge mbele.